mia mbili wala mia mia. Hata roho na mwili wangu takugawia. Sio utamtu taukiumia, na kwa pembeni yako kilieli. Hiyo, hiyo, hiyo mitandio mejifunga lakini na wona mzigo uo. Uo, uo, uo mmengenyo anakula yeyote atasie na meno. Wa mtindi kifuani donafanya nipate mtindio wa uongo. Wa mtungi kitandani donafanya nipake mwenzio uo mkongo. Unavyo nipa kwa chinu, unavyo nipa kwa chuhu, unanifanya nisiezi bombo krat. Bombo krat. I love the way that you feel me, your body will kill me. Wani buruga kili bombo krat. Mamona sigo kombolela na butu wana shinda mwana. Moyo hadi akiri yangu na itanganya. Kile pum pam pupi na butu kigandana. Oya, 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 oya.
And just know this, I love the way you speak so wisely. And I'm praised with your love, that is what I see. Everything is nice. Baby uno uno pinda cheza kukonya. Njoni kupona chopenda kunyonya. Na macho mawili yote ni meona. Baby umenuna.
So najua unaipenda, unaitaka pia. Macho flanki design anayangalia. Chini kwa juu kwa juu cheki naipandilia. Na nawapa take five wana kufuakio. Na goma lina bang bang. Tuko Kenya gang gang. Hakuno nyonge weka pizza ni pop champagne. Wakisha juo payday pieces ina swing swing. Sachi mchamba wanza tuko na chizo oya gang.
Unavyo nipa kwa chinu, unavyo nipa kwa juu. Unanifanya nisizi bombo krat. I love the way that you feel me, your body will kill me. Wani buruga kili bombo krat.
Mamona sigo kombolela na butu wana shinda mwana. Moyo hadi akiri yangu na itanganya. Kile pum pam pupi na butu kigandana. Go down, go down, go down, go down. Where? It's Ika. Where kenke? Where?
Shama kutoka Mwanza nimefika na uku.
Take five now.